natwitse duchaka guhisha umwotsi bose banye tumukwize naro mu cyano dafite ni koti bose banye tumutindi narya ku bugari budafite isosi amabonera amapongi matose nka roti noti inoti zitabi koti kama kawa uko mbikora ni sawa 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 kama kama kawa ku muhanda ndi gushaka iherezo ry'imanga iyerekera ifadanga ndazana nanjye ubuhanga usohoka ugasanga hanze barimo batamba ziri ku bwoba Itunia nichina Wadu zifeza Idutu buzima Si wamenya Imi shasha gira na utararira Umgana nanyina Yuku tichita yoku ishuri joni Wada buze deta na yindezo Nazista jidiro ni erezo Masa ame jini kurwejedo Oye 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 natwitse duchaka guhisha umwotsi bose banye tumukwize naro mu cyano udafite ni koti bose banye tumutindi narya ku bugari budafite isosi amabonera amapongi matose nka roti noti inoti zitabi koti kama kawa uko mbikora ni sawa 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 kwisha umwotsi gerageza basukure ni koti inzozi wadose ushobora kuyobora ubaye mose imitsi idasira gutiza imigisha imaze kuza usabwa ku cyaro gatuza ntiwigomagemo gatuza nubwo bisa nko gupfusha ndabizi hari uri kumva gerageza ubona icyuya icyuya kiguha gutunga abandi nabo bagukunda sinzi niba ntacyo utumva kama kawa uko mbikora ni sawa baza kama cyagusubiza ni sawa kama natwitse duchaka guhisha umwotsi bose banye tumukwize naro mu cyano udafite ni koti bose banye tumutindi narya ku bugari budafite isosi amabonera amapongi matose nka roti noti inoti zitabi koti kama kawa uko mbikora ni sawa 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 kama